marka la min walku ku diray kordhaw ayaan dhigmay gaadna waanata asku ku banay gaasadari dhawn
marka misr hore ay haysay
al shabaab
haye
amar baad qoyan wobbi qoyan iyo dareenka waano wareerinyinga wala ruben ku diray ku tabtareen qalay magrab keela ka goobay
haye
ha
marka qasaaraha anka badan hadeen imey
meel lam qof wad ku lumatay ee kordhaw ay
haye
ha idamna wala iyo ruben reenada hadda wal dabe kale iyo deerin male
hol gabta meel ka saadi oo gaamiyay ridma shee wada marka
eeranka dawladda allan koofar galbeed
haye
ha
marka hadda isin inta ku sugantin
meel ka sleer eelankee gomorial bala jumeele
marka hol galkin kale inta ku wajahay
haa meel ka soo alqdoani dawani oo nusa nafadaan oo bilay
aye marka hadda deegaanka misr ay jawi sheesay maadaama al shabaab dadku tirsan ka dili meela
ha meel aan dawato leerato meelun aad dhaw aan nil la seedo oo aad waa deegaan yar hadda in qorsheysan waa bilaa